Ekibiina kya National Unity Platform NUP ekirimu Katoole Ebbali ensimbi litakyasobozesa n'abamu ku beesimbyewo okukubisa ebipande bye batimba mu bitundu ebibayambako okunoonya akalulu. Omukulembeze w'ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu era akikwatidde bendera ku bwa pulezidenti yakkaatirizza ensonga eyo asinzidde mu bitundu ebya West Nile n'ategeeza nti abantu ba Ivanja abakwatidde NUP bendera balina obuwagizi naye eky'omutawaana tebalina ssente zivujjira kakuyege waabwe. Kyagulanyi abadde mu lukungaana lw'abannamawulire lwatuusizza mu disitulikiti ye Obuvunji abeesimbyewo gye bamutegeereza nti obuzibu bwe basinze okusanga bwe buva nti buva ku butabasobozesa nti buva ku bwavu obutabasobozesa na kutuuka mu bantu. Agambye nti nabo ng'ekibiina bandi badde bakwatirako bannaabo abeesimbyewo naye nabo ssente zibeekubya mpya olwa gavumenti okuziba amakubo gonna mwe badde basaka akasente akayimirizaawo ekibiina.
Make sure they cut off all the funding that we are getting from Parliament legally. All other political parties have been getting that money, and that money was helping our activities. But because we are going into an election that Museveni wanted us to go into very broke, they cut off all our funding. Many of our candidates were not able to nominate courtesy of funds, and even our candidates here are struggling to run their campaigns. Especially these young people, some of them have just left school and others.
But Nachimina